Astore Workshop tsopano akupatsirani programu ya Afikepo. Thandizo la programu imeneyi liri kuchokera ku European Union ndi kuboma la dziko la Germany kudzera ku nthambi ya chitukuko ya dziko la Germany ya GIZ. Ndipo tu programu imeneyi iri mkati mwa project ya Afikepo NEP imeneyi kuyendetsedwa ndi nthambi yolimbikitsa umoyo wabwino nsukuku komanso kuchepetsa kufala kwa kachirombo ka HIV ya School Health Nutrition, HIV and AIDS, SHIN. Munduna wazama puziro.
Libwe Lalumba Primary School. Kondi ndi full primary?
Full primary.
Yes. Standard 1 to 8. Timu imene ikumvela program ya Afikepo ndi imene. Ndipo lelo pano program ya Afikepo. Takala tikumvela program yokhudzana ndi mchere wa iodine. Kodi iodine ndi chani? Ama sungidwa bwanji? Chito yake ndi chani? Fundo zimene zimatuluka program yathu ya Afikepo ndi zimene zipano ndinakali tili pa school ya Libwe Lalumba. Kodi mau oti Libwe Lalumba akutanthauza cha?
Akutanthauza kuti kunongo kunali anthu ankachita
kuti atiyenti yoye chitumbuka mungayoye chitumbuka akutumula ni chitumbuka
mau ya kuti Libwe Lalumba yotanthauza kuti kuno kukakhala anga vanthu vakaene vakachemeka anga mtundu wa Lumba people.
Oh, vene Lumba.
Yes, vene Lumba. So wakakaranga kuchiribwe chiri uko kupiriro kuona hapo hilo.
Wakakaranga kuchiribwe.
Kuchiribwe wakabisa mangura kwene kura kura kura.
Wakabisa mirangaji.
Wakabisa mangura kupanga ma ethnic tribes ya nyage yanga.
Nyengo za ngondo
zi. Nyengo za ngondo mara.
Nyengo za ngondo mara.
Nyengo za ngondo mara. Nyengo za ngondo
mara. Nyengo za ngondo mara. Nyengo za ngondo
mara.
Osono vandu vara vakava vene Lumba.
Ya Lumba.
Sono kapa kuti vakakhalanga kuchiribwe.
Libwe kura mbwenu wakuti.
Maro akachemeka Libwe la Lumba.
Kuti Libwe ili lili chule wakuti la vene Lumba vakakhalanga umu. Nditu.
Imwe ndi mwadadanja.
Innocent Poya Mpande.
Poya?
Yes.
Mpande.
Apata mkosi ya tangwanika kufufuza mbili ya dela lomwe kuli sukulu ya Libwe la Lumba. Zina ato limenelo dimaene nandi tukuti pamene popo ni satamange mapeto yake kunali kulakwitsa chabwino kodi kukushitika chani kumenepo ndiye tiyambe bwino bwino pano anzathu atamvera program ya Afikepo anakhala pansi kukambirana pankhani ya kugwiritsa ntchito iodine izitu zinatuluka mu program imene ana achithowe primary school kunkhatabe anacheza ndi ankozi mbuyomo ndiye tisanamve zokambirana ku Libwe la Lumba ku Karonga. Timvekaye zomwe zinanenedwa mu programu imeneyi mwachidule.
Mchere wa iodine umatithandizanso kupewa matenda. Mchere wa iodine umatithandizanso kupewa matenda. Matenda omwe tikwaziwa amene abwera chifukwa cha kuchepa kwa iodine ndicha?
Chidukuluko.
Zathu yakuti chidukuluko. Amene wani mawu achitonga tikamati chidukuluko. Chimene ichi ndichotupa chimene chimakhala kukhosi. Kwa muntu
goita
matenda wa pachizungu timawacha kuti goita ndizimene timafuna tithatiphuzisaneko ndiyeno tisanamalize zonse tufuna tiuzaneko ishi mukapita kunyumba ako mzikakuuza makolo kuti eti chero mene tizigwisa ntchito chero wabwino pakakulide kwathu ndi chero omwe uli ndi iodine ndipo chero wake tikamapita ku magrosare kukagula tizigula kwambiri chero mmene mapezeka mmapaketi osekedwa bwino osati chere oyeza uja andogulisa njere aja amagulisa njere oyeza koma thumba lake lija sitimaliziwa ati chere wake expire date yake ndiliti uzatha mphavu liti ndechimene tizichita tizigula njere mmene makhala matumba osekedwa bwino tikamapita ku grocery kuja tikauze makolo athu ngati pali fuso wina fuseko fuso.
Ngati tingaziwe kuti mchere uli ndi iodine mapaketi akamaoneka bwanji.
Okay, nzathu wafusafuso labwino eti tufuna ati muyankhe. Pali wina amene ali ndi yankho ngati?
Amalembapo iodine suti.
Nzathu uyu wayankha bwino teti muombere manja. Kawiri. Mchere umene uli ndi iodine paketi yake tikaitenga imalembedwa iodized suti kapena iodated salt. Umene ndumene timgaziwire kuti mchere uwu ndi wa iodine. Wina utakhala mapaketi koma osalembedwa iodized salt. Umene onde kuti ulibe iodine. Fusolina.
Makola ambili ama kuonda kugula nchele kuyanika. Nifuna niziwe madam. Kodi bali vuto nina lilose.
Ok, nzatu ya kuti makolo ama kuonda kuyanika nchele. Tinao napo makolo kuyanika nchele tose? Ndee nzatu ya kufusa. Kodi bali vuto nina lilose. Choyambe ndifuse gae. Kodi makolo kuyanika nchele ku. Ama uyanika bachifukwa chani.
Ama uyanika kuchifuwa ya kutuka nyowa.
Akuti ama uyanika chifukwa shoti nchele wanyowa. Ndepo yamba bajata uzanaso ti nchele usakae pashinyonto. Ndema kolo wakope shinyonto chija kutama uyanika. Ndeye kuyanga kwake ndikoti nchele suku yenela kuyanikidwa. Nchele umenela tukale ulipabwino osati kuyanikidwa. Ukakala mpaketi ukafuna kukutula kukutula daire kutuchoka mpaketi. Kulowa mboto ulo kapena mkontena muja. Ndiku vindikilasu. Ndepo titi nda punzisa nzanga pompano. Tuwafunsa punzisiwo. Aonjezele pangani yoti kuyanika nchele.
Ya kuonjezele pangani ya shinyonto yo. Tinavapo oso kuti nchele. Usasungidwe pamalo oti pakufikila zuwa. Ndiye kuyanika chutanda zatu waika pa zuwa. Zuwa limatandiza kuchosa iodine ndekuti pamenepo zukula kuika chimenecho chikutandauzaso kuti ngati kumsika kuwapeza nchele kuti ndionyowa asaugule ndekuti ndionongeka kali
masole kunyanda kalilima lili masole kunyanda kalilima mutisunga alozizira
chele wanu
Chonjo, tono anko zipi tirizane kulibwe la lumba school kukaronga. Ae, zina limene nandi sangalata.
Wina tuuze, utenga umenda mfam program ndo watani?
Zina anga nine Vincent Miti. Mutenga umene, mamini mprogram umene tava za ubwino wa mchere wa iodine.
Ubwino wa mchere wa iodine. Akutie, right? Okay, ena tava kutichani. Utenga umene watuuka. Panani nkani ya ubwino, panani iso nkani ya jani. Ehe.
Mene tinga samalire nchele wa iodine.
Mene tinga samalire nchele wa iodine. Ina vaso mfundo imene yo. Ina mtamfo mfundo yeri chani. Ino sikuturu kabuino yetu. Kwa nisa uta antudi iti manfira. Ubuino, kasamalire dwe. China. Mbwene nzani sara.
Ah, sana kani. Ah, ndukungo bwede.
Bitiri zani pape muna sida pati.
Okay. Kumaso tunapuza aso mene tinga zule tinga zindikire kuti kodi chere wa iodine uma tinga uzindikire bwanji.
Okay. Yeah. Nchere wa iodine tinga uzindikire bwanji. Nchere ulipo wa mbili mbili misika umu. Koma kodi wa okala ndi iodine tinga uzindikire bwanji. Funsolo funikira kwambiri. Amina nkani ufunikira kwambiri. Pamene pamai wanga.
Ine ndine Angela Muhango nchere wa iodine wa iodine tinga uzindikire utakhayo kuti ulisiru di ndipo solembedwa kuti iodized salt.
Akuti iwawa chimene ya mfamo nchonena kuti ngani chama nena kuti tiuzindi kile nchere umeneo umaka uopanga siu otsekedwa bwino komanso chikuti lochake chimalembedwa iodized salt panaliso mkono wina hapa tapunziramo chani mprogram
ini ni bene nyasuru
anyasuru
nchero iodine ubuno wangu akuti wana mkarasi wakupulikisha makora para kulecha kulecha mchere wa iodine.
Mahara mkarasi.
Mahara mkarasi ya kuwa makora ya kuwa na mahara ya nandi.
Akuti ubwino wa iodine. Fundo imene amfamo sarawa. Anyasuru. Akuti mkarasi mwana zeru. Changamu, changamu. Noti zina wapa nwanya. Ine nizalendi ni Robert Nyasuru. Wamalizika mwana. Iodine. Chabwini, a patron pitirizani ndi hawi kupita.
Kudi jomwe jina kusangala sani mprogramu imene ndi chani?
Ndine Hilda Nyasuru. China ndi sangasa ndi chokuti muntu kagulisa nchito nchele wa iodine umapewa matenda monga goit.
Ndi chani shimene si madziwa, shimene mwadziwa lero. Ndi mumpita kunyumbo kanina kuti, hey, ama, ola gogo, ola dada.
Zina langa ndine miu nesikwesi. Utenga umata puza mda kuti iodine, ama tandiza muntu kutakala wanyonga.
Kala wanyonga, eti? Iodine. Mugani na kunyumba Israel?
Yeah.
Good. Yes, my one.
Ine ndine nyazamba msizi mafuliwa.
Mm.
Chomwe ndaziwa mprogramu hii. Ndaziwa kuti chomwe ndaziwa mprogramu ya nchele wa iodine. Ndaziwa zoti mwana wanga ndikamujesa nchele wa iodine kundio. Azikala wampavu kweni kweni. Ndipo kusikula azikalazo wanzelu. Olimbikilaso mapuziro.
Gula libwe la lumba primary school. Pano. La fikepo. Limafira program. Pano kukambira.
Nyasuru Hilda, chomwe sisi na nisangasa nchokuti. Tinamva kuti mchele wa iodine. Tikawea nikapazua. Ayo dinama uluka.
Oh, nso kumudu isa yete?
Sandu kumudu ifocho ti makolanga na uso na amba chitapu.
Makolo, inu utakali keche. Waika padzua makolo. Oh, kunyumba ndawizi na makolo ama yanika nchere?
Eh.
Chifu kwa chana ama yanika?
Ama tu wanyo wande tu yanike uume.
Oh, wanyo wati uyanike uume. Iwe nkumati haa nchele uja ukudani?
Ukuume.
Pamene iodine ukudani?
Akuchoka.
Akuchoka. Ah, fundo yabu inaeta? Makoro alikuti. Mama wane?
Ine ni Nefrida Nyirenda.
Anya Mnyirenda.
Nani mozi mozi kwa mbala kupanikisha kuti para wanika mchere wa iodine ukunangika. Nani kawai moza wake wakunika mchere para ukai wakutu wanyewa mbwenga hatulana kunika pamuhanya kutunguchita makora.
Sono mchere ukanyewa ngauri?
Kunyewa kwa mbala kupanikisha kuti nyinyaki tukuzavika pamoza na maji. Mbwenu mchere ula mbutu
wanyewa?
Wanyewa. Mchere ula wanyewa soni mchere ula disakazikengi. Ibu niniki pamuhanya mawakuru makora. Kwa mbala kumanya kuti kunangika hati ufili makora.
Sono ino mwaona kunina kuti zina stima ngoba ngausa ziwa. Kwa matazimvela mu program ya Afikepo. Kunena kuti mchere tikawika pa maji. Maji aja ama ya mwachani? Iodine. Eti? Ukwaza kwa nchele kutira kudenda ndemwe dende likunowa. Kweni iodine mulije. Waruta.
Uzimba.
Uzimba.
Ugaya.
Ugaya.
Sotira nchele.
Sotira nchele.
Wa iodine.
Wa iodine.
Programu ya Afikepo imene akuigonza ndi a story workshop ku Blantyre. Thandizo la programu imeneyi likuchokera ku European Union ndi kuboma la dziko la Germany kudzera ku nthambi ya chitukuko ya dziko la Germany ya GIZ. Ndipo programu iyi ili mkati mwa project ya Afikepo NEP imene kuyendetsedwa ndi nthambi yolimbikitsa umoyo wabwino msukulu komanso kuchepetsa kufala kwa kachirombo ka HIV ya School Health Nutrition HIV and AIDS SHIN munduna wazamaphunziro.
Nthawi yogawa zitenje yakwana anthu atatu amene atachite mphumi sabata ino ndi ndani?
Thank you. Siko mukabasa na zulu. Inu, ine nda stabo, stanire, mpaya. Mosa taya ntawi, ine sachedwepo hapa. Ndikayamba kutambalala kwa za kuntamangitsa pa na zulu. Kwa maso, uyo, zichunga. Chabwino, nchitu yanga siya ikulu pano yae. Nchitu yanga ndiyo kuti ningopatitsa zitenje kwa wabena jita mpumi pa funsula medina funsula sabata yata. Funsula sabata yata linani lonena kuti kodi ndi kofunikira bwanji kuti mwana adziweza kuja za magulu sikisi. Ndiye ndi tuta landira maya kosi yana siyana kuma amena jita mpumi. Antu watatu amena jita mpumi. One, tini ndi a rejoice esin simuko.
care of Mr. A.M. Nyirenda, box 50, kwendeni demo, Nzimba North. Yowa, anayanka nditu mwafika buino, anayanka nditu kunena kutimana kazuwa sakuja sama kulonsi sikisi, ama tanizido kula watanzi. Anambila makala ni kardioko ndachakuja chumozi mozi, mungampunga, chumajiri ngulaso kutita. Ndiaga zwa kufunikira kwa zipato, mafuta, masamba, dizina, azakala nzeru kwa maso kula buino. Inga kare kusukulu kwao, saadza sanka saku uja zumeza pigido patikuli menero, azakala kuja chiri chose pozo kutisa kuja zofunikira. Kufunikira kwa masamba, ntupi mwao, nyemba, nandolo, nsomba, saadza sanka zumenezi. Izizima watandizira, kwa maso zizima watandizira, kukala mpamvu, ntawi zonse, ndi kukala cheru kwa maso kumatenga na mbali, panchito ili yose yuma pozitzi, anga wapate. Rejoice, esi simuko. Zina la chiviri, kupata mpodo, ndi asili ne gama. Sidi ne gama, kanyenda zoni, nkota kota, mali wa FP school, box 60, kuduangwa. Yowa, anatianka unena kuti, mwana enena kuzua sakuja zama kulo sikisi, chifuka choti, mwana ndiye center row wa Afikepo. Mwana kazua sakujazi, azataniza makolo kunyumba kuta, ziwe ndi kupika sakujazi, kuti mwana kalua tanzi, kumasu wanzeru ndo changa muka kusuguru. Ya, sidi ne gama. Ditu, ndiye zina la chiwiri kupata chitenje mprogramu yatu yale rino. Aya gama chitenje chanu cha Afikepo inu mapata. Ya ya sono zina lina limela pata ditu chitenje pafunsula sabata yata ndia Loveness Maswa Mbeta care of WO1 Kainga Kobe Barracks CDSS Private Park 50 Zomba. Yowa anayanka unena kuti ndizofunikira kwambiri chifukwa wani anaka dziwa izi ama kala akudziwa kuti chakuja chuma kwenila kuja ndijito komaso nchita ya chakujacho ntupi majitanzo sima ama dzokutima pasa mpavu nyama kulimbitsa tupi tu anama inela so kudziwa chifukwa kamaja chakujacho ama dziwa bunolomwe ubwino wa chakujacho choncho suma tanizira kutanao marupi yao akala tansi chifukwa makala sondichidwi chomaja chakuja nzema gulu onse pamene akudziwa ubwino wake komaso kuwadziwa maguluo a Loveness Maswa Mbeta ndiye achitatu po pata mpoto ya chitenje kufunso la sabata yata. Inenda stabo, stanire, mpaya. Chite mwende mwende lero, dimende hii. Funso la lero lija, mwenke nao. Ya, chipande chizao na pomola. Mkoso jita mpumina nuso kusabata nao chitenje. Nyadu.
Kwa menesi muna bange mpumi, osa dandaula. Program hili yonsa di mafunso afunso. Kupeleka mwai kwa inu kuti musagwe mpai kuma mupitirize kuti yankha mwina tsiku lina mukuchita nawo mphumi ndikuwina chitenje chokongola chafikepo nefunso lathu lero likuti mukuchita pochani poonetsetsa kuti ana asukulu ku primary kwanuko akudya zakudya zothira mchere wa iodine kaya ndipa sukulupo ngakhalenso pa khomo pamene ndeti yankheni polemba sms pa 0884 857 001 0884 857 001 kapena somutha kuyankha kudzera pa WhatsApp pa nambala iyi 0995 517 930 ndibwerezanso nambalayo 0995 517 930.
Yeah. Tikufuna kuti lero anthu amve pano pa wireless live gulu lapa libwe la rumba likukambirana litamvera program kuti kodi chita pochani pitirizani achea a patron. Yeah.
Kodi muchita pochani pazimene taphunzira program imeneyi
ndipo cholinga cha program ya Afikepo ndi pachizungu kuti behavior change sikuti tingobwera pano nkungokambirana kambirana zatha ai koma kuti tichite pokanthu tisinthe ndeti yambe ndi amene ama yanika mchere mushita pochani amene ama yanika yambile yapa mushitengepo vichi mwa mkuyanika mchere pazuva
ya ini nine Frida nyirenda hapa na unapo wemi wake wakuti kunika mchere pazuva nguwemi yae hapa na sambira hapa sambiri we mchere umenu kutapa ni kutusamaja aidin kuti igwiri nchitu mtupi mwitu
so no mushitenge vichi ndirofu
so niko nani sinti mchere ula kunikasu yae
munele unareka
nareka hili kwa mbasoni.
Okay, all right. Ena, okay, chimene chimachititsa kuti mchere uzinyo. Fuka, tikamanena kuti naleka, what? So, chilipo chikuchitiska kuti tiyanikenge mchere. Ndiko kuti mchere ukunyewanga. Ukunyewa chifuka chifuka tikuika pamaji. So, chikuti, chinyake chikunea kuti tireke nvi, tireke kushita vichi. Kuti mchere uleke kunyewa.
Nine Bridget Ngwira. Ma mchere tikwenda kuika pamara ya kuyomizu.
Okay.
Au ya po kwa kunyewa yai.
Malo au mabwino. Si choncho. Tare kale rot. Kuika pampa chinyondo. Tati yani ena tikuti tikona kuti tipanga po chani. Ana school tikapita kunyumba tikapanga po chani. Tikangofika kunyumba kucha. Tikapanga po chani.
Tikauza makolo zomwe tamva kuno school.
Mukauza makolo zimene mwavet. Eh, uchindu choyamba kufuna kuthandiza anthu ena kuti adziwe ndikufalitsa zabwino zimene tamvet. Imwe vati uku vati imwe ivo nasambira uku imwe. Munthu wayamba kukuthandiza banja lake. So Hilda akuti akauza makolo. Chabwino. Kuti makolo asinthe. Ndiye mukaona kuti akupitirizabe mukapanga bwanji Hilda.
Ndizikathandizira pongati zomoyo wakuchita ndizikauza kuti zisiza bwino fuka iodine kanika nchere ndi kuti auchoka.
Akuchoka. Ah, fundo yabwino kwambiri. Eh, fundo yabwino kwambiri. Ena tipangapo chani. Funso kuti tipangapo chani. Eh? Ndifunse committee imene imakonza zakunya pa school pano. Tilipo? A chair ndi ati? A secretary? Okay, tingofunsa mai. Imwe mchere womukuthira ku chakulya pa school pano kadzutsa. Mchere womukutora ngo.
Ine ndisafi teme ufuna kugula rumba school. Mchere woyisi tikuthira pa school pano tikugulanga ku store.
Oh, ufuna ku store? Vanyake niba? Kugwenda yaika imwe muntu a ine muna yepo nadi mukupanga nawo va ku kitchen sono pala mukugura mchere mukuona ma qualities uli kuti uninga gura u kuti ngagura u
ine ni lonse kumwenda kuno kuli bralomba pala tukuta grocery chakwamba tuta hautatawa mchere kuti mchere ungu amarawi pengwa Tanzania. So tukuona quality yake unyao kuya khaki unyao kuya utuba kuti utola utuba ula ni ungu iodine.
Oh. Lakutora utula.
Ama mukarasu mpaketi.
Wa mpaketi.
Wa mpaketi wa kulembeka sumakora.
Amama asasikira nipo namusi mosikanga uko?
Eh, ine ndina njira muhango. Pato to grocery ukagula ukagula mchere wa kuti upikira vana tukugula uyu kulembedwa iodized salt. Uli sirudi ndikuti kugula ndikuti kwiza kapikira vana pano pa school.
Mchere olembedwa iodized salt. Sono imwe atienti tizgolepo ivya yo ya mama right? Kapala mchere ngwa white ndikuti wana iodine.
Yeah.
Pala mchere ngwa khaki mwendi kuti mulije iodine.
Yeah.
Okay. So tiyoye kuti karara ya chipaketi. Karara ya chipaketi ili jekandu. Olo karara ya mchere ili jekandu. What? Koma pogula mchere tikule umene chikavala chake chelembedwa kuti iodized salt ena amalizi iodated salt tachinzi malizi apa to
kalima sole munyanda kalima kalima sole munyanda kalima mutisunga alozi zira
chere wanu
chere wanu
iodine
iodine
ama uluka
kodi tiamba kupanga liti pokwanilisa zomwe mwamvera program
tiamba liti
lero
ah eh
lero
lero libwera rumba ini serious
uli kunyumba ujatika utira
tikataye tikagule wabwino wa iodize nanga ana school mupangapo chani poonetsesa kuti ku kitchen kuja nchere wake ndi wa iodized mupangapo cha ana sukuru no se
Azimaya kama pika tizikapita ukaona mapaketi anchere ngati palembedwa kuti iodized.
Tikufuna tione pa paketi eti. Nchere wake walembedwa kuti chani? Chifukwa cha walembedwa kuti cha?
Iodized.
Kapena iodated salt. Ino ama committee nanuso ndiye kuti nanuso muza ngati committee eh? Akula akulu nkhani ya nchere zongoona kuti ndi white kaona wakhaki tisiye. Iodized. Good.
Kodi ndani ye maso golere nchito hii?
Tiambe ndi ana school. Ndi ndani amene atasogolere kunena kuti tizika funsa ku kitchen.
Inendemwe.
Uchokonela ndiwe? Ah, manja mwake. Ai, kuzipereka kuti ndizika kumana ndi makolo duzi pa duzi. First to face. Mchere mwagula nguni, chipake njiri nguni. Is it iodized? Very good, atakosa kwa bile. Tipite kukomiti yazo pika pika. Ata yambe, andindane ata sugulele. Ndina, mkugani za kuti ndana anga sugule kukomiti yazo pika pika.
Nene Safi Tembo, ineso ningamba sopo sugulele kukaona...
Asafi Tembo, mutsogolera.
Enya.
Very good. Ena, tiwone mbali iti, mbali iti, mbali iti, mbali iti, azipunzitsi, ashin teacher. Mukuona kuti kumbali ya inungata punzitsi. Ata sogolere ndindani. Musaloze, musaloze wina.
Ya, sogola ndendewe.
Dinune umwe. Tatokoza ashin. Siko kambi. Pasarandani. A district shin coordinator. Mwaiona bwanji nkhani imene yendera kukambira anthu amvera programu amva mumfundo zonena kuti ena samadziwiratu mwaona bwanji zimene zichitika pamenepo
ine poyamba pamekumbuyo kuti mwaona ngati anthu amakhanga ndozindikira nanga simo tenga iodisodi takatukuka tukukambira komeza oneka pano tuoneka ngati zambira kuzindikira sopanopa
uthenga unali wofunikira
wofunikira kwambiri anthu sokuoneka kuti yaya
ali ndi zambira
ali ndi chidu zambiri Komaso na neso ni kama endea masuko ndizo nisa uti nizika endea ukechi nizika wona Kuti nchere wa mena kui kwa mena
Nchere uti
Ni mchere uti
Mwadi na nusa mshitapo kantu
Ndizi endea Ikumene ndika sasa woyamba Ndizi endea
Komaso na neso kunyumba kwa ntibu ila tiza wone nchere mene mugu mugu piti
Atavula Ya mwene Ni wabino wabino ndetu
Itatokosa kwa bini Zika
Programu hini yonsa di mafusa funso kupereka mwai kwa inu kuti musagwe mphayi koma mupitirize kuti yankha mwina tsiku lina mukuchita nawo mphumi ndikuwina chitenje chokongola chafikepo ndefunso lathu lero likuti mukuchita pochani kuonetsetsa kuti ana asukulu ku primary kwanuko akudya zakudya zothira mchere wa iodine kaya ndipa sukulupo ngakhalenso pakhomo pamene ndeti yankheni polemba sms pa 0884 857 001 0884 857 001 Kapena somutha kuyankha kudzera pa WhatsApp pa nambala iyi 0995 517 930 Ndibwerezanso nambalayo 0995 517 930 Wakonza program imene indi zichunga Uncle Z ine Jacqueline Zulu anazulu pamagina pali A Class Chinera
Mumamvera programu ya Afikepo imene akuikonza ndi A Story Workshop ku Blantyre. Thandizo la programu imeneyi ili kuchokera ku European Union ndi kuboma la dziko la Germany kudzera ku nthambi ya chitukuko ya dziko la Germany ya GIZ. Ndipo programuyi ili mkati mwa project ya Afikepo NEP imene ikuyendetsedwa ndi nthambi yolimbikitsa umoyo wabwino msukulu komanso kuchepetsa kufala kwa kachirombo ka HIV. Ya School Health, Nutrition, HIV and AIDS. Shin, munduna wazama kuzi.
Ana wafikepo.